Butabika National Referral Mental Hospital, edwali likola ku bulwadde obw'obwongo, kati litutte obuvunaanyizibwa n'enteekateeka ey'okujjanjaba abantu abeekuba empiso nga zirimu ebiragalalagala oluvannyuma lw'ababadde baliduukirira okuyimiriza empeereza yaabwe nga kino babadde bakikola okuva mu mwaka 2022. Kireesewo okweraliikirira 10-10 eby'abalwadde abali ku mbeera eno. Enteekateeka eno ey'obujjanjabi eyitibwa Medical Assisted Therapy, MAT, oba opioid agonist therapy, ekozesebwa ku bantu ababadde beekuba ebiragalalagala nga bakozesa empiso. Enteekateeka eno aba reach out Mbuya be baali bagiwoomyemu omutwe nga bawanirwa gavumenti ya America. Aba reach out Mbuya bagamba tebalwanaganye n'enteekateeka eno ku balwadde 928 be baali bawandiisa ng'ensimbi eziva mu America mu kitongole US Centers for Disease Control kikyabawanira, kyokka bwe kyava mu nteekateeka eno omwaka oguyise embeera neyongera okubijja. James Wanyama, Prevention Advisor mu kitongole kino kya Reach Out Mbuya, agamba nti enteekateeka eno we yali tennajja baalinawo ebifo 312 bye baali bazudde mu Kampala n'emiriraano abantu nga gye beekubira empiso olwo ne bakyuka ku bwongo. Agamba nti Ministry evunaanyizibwa ku byobulamu mu kusooka yali eteebereza nti abantu 13,837 baali bakozesa enteekateeka eno, omuwendo ne gulinnya mu mwaka 2022 ne batuuka ku bantu 15,818. Wanyama agamba nti yali enkola ekoze bulungi nnyo era abantu ng'ebikumi bisatu abaali beekuba empiso babadde baazivaako, ne kiyamba n'okukendeeza ku kukwatibwako akawuka akasaasaanya mukenenya. Dr. Byama Mutamba, senior psychiatrist mu ddwaliro ly'e Butabika, agamba nti kyetaagisa okwogiya abantu ku nteekateeka eno n'okumanya obukulu lwaki kyetaagisa.